Lady, hush now, sit down, need to talk to you. I know I've been wrong, you're right, no discussion. The silence is killing me, oh, killing me, oh, I can't control it. Your absence is killing me, oh, killing me, oh, I'm on my feelings.
Baby, let's talk about it. Talk about it. Intermission.
Your smile, I love so much. I miss your touch, your hugs, your kisses, and all of that. Yeah, I'm in my feelings. Had to admit it. Yeah, I'm in my feelings.
I'm in my feelings. The silence is killing me, oh, killing me, oh. I can't control it.
Your absence is killing me, oh. I'm in my feelings.
Baby, let's talk about it.
Yeah.
Talk about it.
Yeah, yeah.
Intermissions. Baby, let's talk about it.
Yeah.
Talk about it.
Yeah, yeah.
Till we're feeling.
Yeah. Did it for give up a spit? Get off my spit, get it big, call it my spit,
yeah.
Spit, get it for get off my spit, get it for get off my spit, get it big, call it my spit,
yeah.
Baby,
let's talk about it.
Yeah.
Talk about it.
Niwa wanu mura. ni ku isaha y'isambiri n'iminota itandatu muri studio za 95.5 Radio Nyagatare. Ni kanizere ko nkuko twakomeje kugenda tubararikira ikiganiro cyo tugiye guhita twanzika kano kanya, nizeye ko muri benshi cyane. Reka rero tudatinze dutangira ikiganiro cyacu nkuko nababwiye kuri Facebook page yacu, musanzwe mukurikiraniraho ama post y'ibyo tugiye kuganira. Twamaze guhita twandikaho ibyo tugiye kuganira. Tugiye kuganira uyu munsi n'ubundi ibitari kure duce tumaze iminsi twumva mu kurunana mu gihe gishize, ariko by'umugisha uyu munsi turaza kuba turi kumwe n'abatumirwa batandukanye, by'umwihariko bafite n'uruhare mu kugira ngo urunana twumva rutugereho n'ubutumwa bukubiyemo muri rusange. Nagira ngo rero nkikaze abashyitsi bari muri studio. Uyu munsi rero tukaba turi kumwe na Kabarisa Eli, akaba akorera YWCA, ni umuryango ugamije guteza imbere abagore ndetse n'uburenganzira bwabo. Ni ikintu kinini cyane, araza kukitubwira uretse ko n'ubushize yabitubwiyeho. Reka nguhe ikaze Eli.
Murakoze cyane.
Hanyuma kandi turi kumwe na Gakwaya Vincent, akaba ari umukozi w'urunana Development Communication. Uyu nguyu nawe akaba ari umutumirwa wacu uyu munsi, akaba ari ndetse n'umwanditsi w'utu duce tumaze iminsi twumva cyane. Reka tuguhe ikaze.
Murakoze kunyakira.
Hanyuma kandi turi kumwe na Bunane Jean Emmanuel. Uyu nguyu kimwe na Eli bakunda kuba bari hano kenshi turaganira. Bunane, nawe tuguhe ikaze.
Murakoze cyane.
Uyu nawe akaba ari umukozi uhuza ibikorwa bya YWCA ndetse n'Urunana Development Communication. Ikiganiro cyacu rero nk'ibisanzwe turabanza twumve agace kagezweho k'urunana twari tumaze iminsi twumva, turimo twumva muri ino minsi, hanyuma yaho gatoya tuze guhita twanzika n'ikiganiro cyacu. Nkeka ko mwamaze kuba mwitegura kuza gutanga ibitekerezo bigiye bitandukanye. Kandi abataragera kuri Facebook mushobora kunyarukiraho kuri page yacu, ni 95.5 FM Radio Nyagatare, hanyuma ugatanga ibitekerezo ku nsanganyamatsiko tuba twashyizeho.
Ni kwa mukobwa ubwo uracyara umara ikiko, kandi wa mukobwa wumva nabi.
Mama, nakubwiye ko nagiyeyo rwose.
Aho ni munyumvira abahungu? Ni kwa gicucuwe cy'umukobwa. Ubwo nta soni ufite koko? Ubwo iyo wanga kujya gusura Gatera yakubwiye yuko agukeneye, ubundi uba wumva uri muzima, ubundi ugira ubwenge, ubundi cyakora reka nkubwire.
Ntabwo nshaka kujyaho rwose, ndabizi nta kintu ndashaka bagire ngo nkorakore pe.
Umva mbese, ariko ubwo urwa Gatera dufatiye koko? Ibyo turya byiza ntabwo ari ubiduha koko? Hanyuma ugura rero iyo nzabe yitonoye rero ukagira ngo byose ntabwo ari Gatera.
Mama, ahubwo rwose ngiye ndifuza ko n'imishyikirano mufitanye muyihagarika pe.
Kandi wa mukobwa ahubwo urashaka amahane? Urashaka ko ngushyira menshi se ngo ubone ugende?
Mama, ni ukuri.
Vani bya mama aho ngaho ufata inzu ugende. Nta n'isoni ufite.
Wa mukamana.
Ndavuga se ugende. Ey.
Yemu.
Mwiriwe.
Wiriwe neza.
Yego.
Ey. Wiriwe neza.
Ese ni wowe mukamwiza we?
Ndi jewe.
Ni kariwe ni kariwe rwose.
Ubwo se ko ntuse hirya numva mutongana na amahoro?
Wa muntu webyihorere.
Ee.
Uyu mukobwa wanjye rwose abashaka kumfatanya n'ibibazo mba nifitiye.
Gutezi.
Nawe se umuntu utamenya ko ndi umupfakazi utagire epfa na ruguru. Byibura ngo amahirwe tubonye yabyaza umusaruro tubone twaramuka kabiri. Ubu koko uyu mukobwa aranshakira amahoro.
Baba we. Mukama. None se yabonye akazi arakwirengeshwa?
Ego ko. Do. Nururura mukire wo hanze hari ya inkambi witwa Gatera.
Ndamubona rwose ubu ngiye ufite societe ijye muri bikoresha hano mu nkambi.
Aha, nuwo rwose.
Eh, yamaye akazi.
Oya. Ubwo nyine yari yambwiye uyu mukobwa wanjye ngo yaramwishimiye cyane ngo azajye ajya yamuganirize. Kandi se nyabo. Uko ntadukunda. Buri kimwe dukeneye aha ngaha mu rugo ni ukitumenyera. The ball.
Karame mama.
Ndavuze ngo mbare rimwe kabiri gatatu wamvuye mu maso.
Mama.
Listen.
nyine ngiye rwose singiye kandi sinifuza kuzasubira
ahubwo agira vumbira hangaha ngiye rwose
umwana hasoni
mwambabariye mukanyumva koko
ivugire rata tubwire
uriya mugabo iyo ngiyeyo abashaka kunkora ko ruko yishaki ashaka kunsoma ndetse njye ntambwira ngo arankunda
mana yanjye
ashaka ko tuzaryamana
ye
abankangisha ngo ninabyemera azavugana n'abakozi b'imishinga ikorera hano mu nkambi imfashanyo baduhaga bazifunga
mana yanjye
nibamara kuzifunga se hanyuma zadutunga
dekeraho Gekira amakosa na yawe
nabyo.
Ibyo ngibyo uri guhatira umukobwa wawe gukundana no gusura abantu nkabo ni amakosa yaya ndakomeye.
Hanyuma ukumva tuzabaho duteze.
Uko abandi babayeho. Ugomba kubireka ukabireka utazanabyibuka ukunda ahubwo.
Nuko ye.
Eh, naho ubundi byo ni nko gushumuriza intama ikirura.
Guteze.
Eh. Uziko byazatuma Debora akomeza guhohoterwa akorerwa hishimisha mubiri agasambanwa urumva? Bityo akaba yanaterwa inda cyangwa akanduzwa indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na sida akaba yakurizamo urupfu n'ejo h'ahazaza akaba haragiye
ayiwe data we
harangiritse
ibyo ni ibintu numva kumbwira mukamwe
cyane rwose yazi rwa
oya ibyo byo rwose sinabyifuza pe
umushumuri
ariko se kandi nanone ko yadufashaga muri byose kuko muri ubu bukene dufite Muri anagenda akatugambanira inkunga baduhaga bakayihagarika byo bizagenda bite
Mukama ibyo mugenerwa nk'ubufasha bw'ababa mu nkambi ni uburenganzira bwanyu ntagaruka kubisabiriza Igihe hari cyo mudahawe kandi ari uburenganzira bwanyu kugihabwa
Yego
mugomba kugeza ikibazo cyanyu ku nzego zibishinzwe bakabarenganura Vuba cyane ndetse
ndabyumvise kandi no kurura koze mukamwe
Nukuri
ntabwo narinze ingaruka byazatugiraho disi
Mubyeyi ushishikariza umwana wawe gushyikirana no kugirana ubucuti n'abagabo kubera ko ari ubufasha ubakesha bishobora gutuma bamufatirana bakamushora mu busambanyi n'ibindi bikorwa by'ishimisha mubiri irinde gutegeza umukobwa wawe abantu nkabo bizatuma adashorwa mu busambanyi n'ibindi bikorwa by'ishimisha mubiri bityo ubu murinze guterwa inda y'imburagihe cyangwa kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na sida akomeze kugira ubuzima bwiza
ubutumwa bugejweho na YWCA Rwanda ku bufatanye n'Unana Development Communication ku nkunga ya ICVA
nyuma rero yo kumva kano gace gatoya cyane kuri Unana gakuyemo ubutumwa utari buke kandi bwingira kamaro nagira ngo ntangire mpa abatumirwa bacu ijambo mbere na mbere kaduhere kuri eri nk'umuryango YWCA kumwumva mute ibijyanye n'ihohoterwa mu muryango by'umwihariko ihohoterwa rigamije ishimisha mubiri muri sobanura mute mu buryo buri technique
murakoze cyane ubundi ihohoterwa none twibanze cyane cyane ku ihohoterwa muri rusange igikorwa icyo ari cyo cyose gikorerwa umuntu atabishaka ubwo ni ukuvuga ntabwo aba yanabyemeye ko icyo gikorwa kimukorera ariko kikaba cyamugiraho ingaruka mbi mu buryo bugiye butandukanye noneho rero iyo bitugere rero ku bijyanye n'ishimisha mubiri ni ugukorera umuntu igikorwa ariko kijyanye no kwishimisha mu buryo bw'imibonano mpuzabitsina ahangaha ndagira ngo byumvikane neza ko atari uko imibonano mpuzabitsina ubwayo iba yabaye ahubwo ni uko ibindi bikorwa ibyo byose biganisha ku mibonano mpuzabitsina bishobora kuba iki byatangiye kuba cyangwa se noneho akazaho uruhande rw'uko umuntu ashobora no kugutera ubwoba yuko mu gihe utakwemera ibyo bikorwa ushobora kugira iby'ubura cyane cyane nk'iyo hari ubushoboza akurusha haba ari mu buryo bw'umwanya n'imbaraga n'amafaranga bityo bikaba byatuma wemera cyangwa se umuntu runaka yemera gukora ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina cyangwa se nishimisha mubiri ariko mu byukuri atari yo yaramahitamo ye. Noneho muri uru rwego rero kuri iki kiganiro ni cyane cyane kubijyanye no kuba wa muntu ubiguha aba agufiteho imbaraga cyangwa se umufitiye icyizere cyangwa se cyane cyane muri uburyo bwa abantu tuba turi muri nk'urugero nko mu nkambi abantu bisanga bari muri situation badashoboye rimwe na rimwe bisaba ubufasha bugiye butandukanye abantu bamwe bakaba babyitwaza kugira ngo bakore ibyo bijyanye n'ishimisha mubiri.
Okay, urakoze cyane. Hanyuma na bazanaga kwa ya Vincent nko ku ruhande nk'umwanditsi iyo mwandika zino kinamico mushingira ku bushakashatsi mwakoze cyangwa mushingira ku byo YWCA bayegeranije cyangwa namwe hari ubundi bumenyi bwabwimbitse kuri ibi ngibi bijyanye n'ihoterwa ku buryo muhuza ibyo mukina ndetse n'ubutumwa mushaka gutanga.
Murakoze, ibyo byose turabikomatanya. Hari ibibazo YWCA iba yabonye bibangamiye nyine uwo mugore mu bijyanye n'iryo hohoterwa, bijyanye n'ibyo byishimisha mubiri. Hari ibyo natwe tuba dushobora gusoma mu maraporo yegeranywa ubushakashatsi wa bwakozwe. Ibyo byose bigatuma tumenya none ikibazo ni ikihe, none tukavuga tutereka twereke ba bantu ikibazo gihari, tubereke ingaruka zacyo, tubereke icyo bakwiye gukora n'inyungu bari bukuremo. Ngira ngo mukurikije uko mwumva ngo mukino hari hari iyo myumvire yuriya mu byeyi ariko hari n'ikibazo kiriho kiri ku ingaruka biri kujya kuri iriya mwana. Ariko ni byari byiza ko hagira umuntu ugaragariza uriya mubyeyi ndetse n'uriya mwana ingaruka zishobora kubaho ndetse n'igigomba gukorwa. Naho ngaho duhera nta handi.
Byumvikane ko nubundi namwe mu bifiteho ubumenyi. Ngira ngo na Bunane Jean Emmanuel igihe gishize zino kinamico zitambuka hari feedback, hari ibyo mubona hari ibyo mubona bishobora kuba bigaragara nkaho ari positive, wenda tuba turimo kubyasesinga n'ubu ngubu mu kanya turaza twumva abatwumva. Ese ku ruhande rwanyu mubona biri mu nzira nziza, abantu barimo hari impact birimo gutanga, hari icyo birimo kumara muri societe?
Nego nahamya ko hari icyo bitanga kubera ko no muri izi feedback tubona nk'izo twabonye ubushize n'izo turi kubona ubu ngubu kuko hari izo twatangiye kubona binyuze mu mbuga nkoranyambaga za Radio Nyagatare. Bigaragara ko ari ikibazo nyine gihangayikishije umuryango nyarwanda ukurikije abantu baba bitabiriye gutanga ibitekerezo cyangwa se n'ubutumwa butandukanye. Ubwo rero nubundi bita binagaragaza ko ari ikibazo kitwugarije kandi kireba buri wese. Noneho impamvu iba ari ingenzi cyane ko ubutumwa nk'ubu butambuka n'uko hari n'umuntu utazi ko hari ihohoterwa runaka ari gukorerwa. Ni byiza rero ko ahabwa ubwo butumwa kugira ngo abimenye kandi amenye n'icyo agomba gukora mu gihe ahuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo, amenye inzira yacamo, ninde nabwira, ninde nakwiyambaza kugira ngo afashe iryo hohoterwa ntiribashe kunkorerwa cyangwa se igihe naryana abaye gukorera aba nanyura mu zihe nzira kugira ngo mpabwe ubutabera.
Bikagaragara yuko abantu bigenda bigaragara ko abantu hari imyumvire igenda ihinduka.
Yego, irahinduka. Okay. Byanze bikunze kubera ko iyo uhaye umuntu amakuru hari binahindura muri we.
Okay, murakoze cyane. Nk'uko rero tubimenyereye, nk'uko musanzwe n'ubundi mudukurikira muri izi kinamico, tubaha umwanya mugatanga ibitekerezo. Ndabona ku murongo wa telefone ari abashaka gutanga ibitekerezo. Turaza kuganira ku ihohoterwa rikorerwa mu muryango cyane cyane rigamije ishimisha mubiri, ariko kandi nanone tuze kwibanda nk'uko Elia yabisubiyeho, tuze kwibanda cyane cyane mu nkambi. Muze kuduha ibitekerezo, byaba byiza nanone tugize n'abantu bo mu nkambi baduhaye ibitekerezo, kandi bikarushaho kuba byiza nanone abaye n'abadamu cyangwa se abagore bagize uruhare muri iki kiganiro bagatanga ibitekerezo, kubera yuko henshi bigaragara ko iri hohoterwa rigenda ribagarukaho. Halo, turakumva? Yego,
mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Okay, niko Omar merere mu murenge wa Gatsibo. Mudugudu n'umudu. Nana kure mu mwashyizeho. nyine nakuri nda mu byo iko nababwira umwana we ngo napange uri amugabo ngo abamukeneye ha dari byo ese kuki ayaheza umwana ga anagenda mupange abamukeneye kuki we atiheraho ariyo bizira kuki yoherezwa umwana mu biki yaganira n'umwana haganire nawe umva ni ikibazo gikomeye
uravuga ko hari n'ababyeyi nabo babigira mu ruhare
hari ababyeyi nabo babigira mu ruhare bagira ngo bohereze abana gusa aribo bariraho bo kuki baba bakiheriyeho ngo nabo bagende urumva ni ikibazo
hanyuma urabona iryo hohoterwa turimo tuvuga ubu ngubu ryacika rite ni uruhe ruhare rero nkatwe twashyiraho kugira ngo turebe ukuntu ryacika
n'ukuntu ryacika nk'uko mbona urabona abana b'iki gihe n'ababyeyi b'iki gihe ntabwo basigaye bumvikana neza mu ngo usanga umwana n'umubyeyi batingana
ni ukuvuga ngo hari ubwumvikane buke hagati y'abana n'ababyeyi
hagati y'abana n'ababyeyi
ubwo se ni ubwumvikane cyangwa ngo wenda ni uku ni ikinyabupfura gike ku bana
abana b'iki gihe basigaye bafite uburere bukeya bagashaka kwiyobora noneho ni ukuvuga ngo umwana niwe nguwo nkubwira iyo afite umubyeyi umubwira ibya mubyeyi ntihabyumve ni kwa kundi nka kuriya mubwira ngo nagende hariya ngo nagende kuri uriya amuzi agira icyo waganira kubera ko n'ubundi aba atamwisanzuraho ariko ibyo ntabwo bikwiye mu muco nyarwanda
ni iki gikwiye gukorwa noneho
igikwiye gukorwa ni ugushyira hamwe n'ababyeyi n'abana bakaganira bakagirana inama noneho bakajyaho bavuga ko biriya bakwiye gukora atari byo ntabwo biriya ari byo mu muco nyarwanda ntabwo bikwiye ntabwo umubyeyi akwiye kubwira umwana ngo nagende kuri uriya mugabo ngo bagire icyo baganira oya ntabwo ari byo niba hari icyo mukeneye byihutirwa nabatumeho bombi babwire ati mbakeneye iki ngiki kirakenewe bakiganireho bose bari kumwe hatagiye ngo runasaragiye wapi
urakoze cyane
urakoze
Omari tugende twakira n'abandi bagira icyo muza gukomeza kutubwiraho ariko nanone muza guhuza n'izindi kinamico z'urunana zatambutse twabanje hanyuma muze guhuza ese n'iki twakuyemo noneho biraza kudufasha no kuganira kuri insanganyamatsiko
halo
yego urinde uherere
kamare makuru
amakuru ni meza
yes mugeze mu mama muri Karangazi
yego nyamina mama muri Karangazi twarimo tuganira ku nsanganyamatsiko wayumvishe
insanganyamatsiko nyine yaruri ya runana ku mwana nyine w'umukobwa wa umuyobozi ari kugira ngo amuhote kugira ngo azajye amuhereza iki ibyo kurya
agamije kwishimisha cyane cyane
kugira ngo ashimishe umubiri we ndetse rusange azikeneye kumwangiza naho rero biriya ntabwo byakabaye nundi uzi ko uri umuyobozi ugomba guhereza iki kumuhereza ibye bwite kuko niba biba byaragene hari igihe ugera kugira ngo uburi kumwangiriza ubuzima bwe bwazaza hejo ugasanga rero n'ubundi ni ikibazo abayobozi nk'abo ngabo ahubwo twe dukwiye kubarwanya aho tumwumvishe tugatangira amakuru ku gihe kuko ibyo ntabwo biba byoroshye
ariko nkawe uri aho ngaho i Karangazi ibyo wumvishe cyangwa se ibyo by'aba bayobozi wowe wumva ari inkuru mpamo bibaho
ibyo bibaho ntago ari inkuru kuko hamwe na hamwe hari bigenda nyine nko mu gihe amaherezo wenda kugira ngo abahe serivisi runaka hari igihe we akoresha uburyo aramubwira ati kugira ngo katumanze turyamane twishimishije kandi uwo mwana barishaho kuryamana nawe wenda afite n'imyaka wenda nka cumi n'itanu kuko wenda n'ubu mu mudugudu hano hari kana k'imyaka 14 katwaye inda ugasanga ari n'ubundi ikibazo ariko nyine twabafata nko muri icyo cyiciro ukumva ko ubuzima bwe bw'ejo hazaza ntabwo buba bumeze neza ugasanga ari n'ibibazo dukwiye gushyira hamwe nk'ababyeyi nabyo bakabagira inama tukabasha kuba twabarwanya murakoze
hanyuma se abo bantu bakuru cyangwa se abo bantu bitwaza icyo bari cyo bakaba bashuka abo bantu bakiri bato ashobora no gushuka n'umuntu ukuze ahubwo ngiye kubyo ari bumuhereze ugasanga ananiwe gufata icyemezo cyo kubireka abo ngabo urabaha ubuhe butumwa
ubuhe butumwa buriya bararye bari nenzi amazi si ya yandi ahubwo ibyo bakora byose n'ubundi agahuru kazajya ku gace kabo guhora barishimisha ku bandi bana ntabwo ari byiza ahubwo abo bari muri aho ngaho baze kugira baze kudufasha bagumeze batanga ubutumwa babwire n'ababyeyi babo bageze kimwe turafatanya ufite umwana w'umukobwa tumugire inama niko bimeze.
Urifuza ko aba batumirwa bacu bakomeza gutanga ubutumwa?
Ubutumwa ni ingenzi kuri twese kandi bukagira na utabwumvishe aya masaha ejo akabasha kuba yabwumva natwe tugafatanya. Murakoze.
Murakoze cyane. Okay, hanyuma turimo turakira ibitekerezo by'abakurikiye cyangwa se abamaze iminsi bakurikira urunana tumaze iminsi twumva ndetse n'insanganyamatsiko turimo tugenda tuganiraho. Turimo turavuga ku bijyanye n'ihohoterwa cyane cyane rigamije ishimisha mubiri rikorerwa turibanda mu nkambi kubera yuko hari abantu baba bakeneye ubufasha kurusha abandi. Usanga umuntu ushobora kuba afite icyo yamarira akitwaza hanyuma akaba yabahohotera n'abandi bagiye batandukanye ku buryo ashobora kuba yakwitwaza izo serivisi abaha cyangwa se n'amarariro n'amaramuko abagenera ugasanga bagushe mu mutego wo kuba yabahohotera. Alo, mwiriwe neza mugarura? Yego,
amakuru
ni meza.
Musanga mugana wakurikiye rero ibinyamitse kubera nk'uwo mubyeyi ubwira ngo wa mukobwa naje kwanikira muntu nuko nabona umuntu w'umugabo ntakwiye kujya kwanika abana b'abakobwa ntabwo bikwiye umugabo kwanika n'undi mugabo nta mugabo kwanika abana b'abakobwa yaramusuka aramukesha umutwe njye mugabo nk'uwo mu by'ukuri koko ntabwo umwana we ngo njye ndi umuyobozi namufunga rwose ariko ukamara uzi ko abagabo bashuka abakobwa ugasanga igihe akarere kashukanyaga kere ngo abakobwa babyaye ari benshi bitewe n'abagabo babashuka bakabatera amada ugasanga abagabo babaye benshi rero ibintu ntabyumvikana kandi umuntu w'umubyeyi akwiye kubona umwana akayiri n'umugabo runaka akamuhamagarira akamushyira mu ntoki mwana wanjye hagarara na bariya bagabo bameze bite n'umugoroba ku mugoroba agira umugabo ahagarara nawe ejo batazagutera inda cyangwa gutera ziriya ndwara z'ibyorezo mwana wanjye ukwiye kwifata ntabwo iyo uvuye ngo ugiye ngo genda ngo uganire na mugarura ibyo ntibivuze iki
mugaru
karame
ese mukeshimana muri kumwe?
Mukeshimana mwana ari umuherekeje rwose.
Nagira ngo nawe twumve icyabivugaho nk'umugore ariko urakoze cyane nawe ku bitekerezo duhaye.
Oya, nta kibazo kandi kwa mugana kubihangahanga ariko si bagenzi banjye we
nta kibazo ntagaruka uramuduha
umugore ntarimo inda mu muhwa rwose ariko atari ukumujyana
nta kibazo. Ngayo nguko rero tumaze kumva abantu bafite byinshi bavuga kuri iyi nsanganyamatsiko. Katwumve umuntu umwe hanyuma duhereze abatumirwa bacu nanone bagire icyo batubwira. Alo, ndakumva.
Ni Omar ugarutse, ndi Nyamuduha. Ikintu ngarutse kumva.
Yego,
nk'aba bayobozi bitwaza imirimo bashinzwe gukora mbwa ntibagashake gushakira indonke ku babagana cyangwa ngo bashakire indonke ku bantu bakwiye gukemura serivisi zidasaba ikiguzi bajye bakora akazi bashinzwe gukora nta kiguzi bate abayobozi cyangwa nako ababagana b'abaturage nkatwe. Niba azi ko ari umuyobozi runaka afite akazi akora ahembwa na leta nagakore neza nk'akazi yasabye areke kwaka indonke abaturage cyangwa ngo yake ibindi bintu biganisha ku mubiri. Ibyo rero nibyo tudashaka nk'abaturage. Ntabwo ibyo bishimisha abantu rusange bakumva ibyo ngibyo rwose mu bayobozi ntabwo ari byiza cyane. N'ubu ngubu urabona hajeho ibintu by'ibyiciro no muri iyi minsi urabona ko ibyiciro ngo byasubiye mu bayobozi nta bayobozi ngo bari gushyira abaturage noneho mu byiciro. Urumva ni ikibazo noneho biteye ubwoba.
Urakoze cyane. Ariko hari ingira ngo wari ugikomeza tubwire niba ari
icyo nemera kuvuga. Gusa nyine ntabwo navuga byinshi cyane ariko ndavuga ngo ni ibibazo biracyari ibibazo abayobozi hari ikibazo kikiri mu bayobozi. Reka ibintu byose byabaye by'abayobozi ntabwo abaturage tukigira ijambo. Ni ukuri kw'Imana ibintu byose byagiye mu buyobozi hejuru ntabwo abaturage nta jambo tukigira.
Murakoze cyane. Urumvikana rero abadukurikiye bafite byinshi bashobora kuvuga, ariko nongere mbibutse yuko zino kinamico twumva zitegurwa ku bufatanye bwa YWCA ndetse no Urunana Development Communication. Ni nayo mpamvu tuba dufite abatumirwa bari muri ibyo byiciro. Reka mpere kuri Elia n'ubundi. Eri abantu bavuze yuko abana ngo bateshutse ku nshingano zo kubaha ababyeyi, abana barifatira umwanzuro bavuga yuko bashinja abana ibijyanye n'ikinyabupfura gike, ugasanga abana nabo bashobora kuba bagira batakira neza uburere, hanyuma bakaba banagwa no mu mitego yo gushukwa igihe cyose batumviye ababyeyi. Hanyuma kandi hari n'umuntu wifuje yuko uburyo bwo kwigisha bukomeza. Sinzi niba muri buze kuba ikizera, niba mufite igihe kinini cyo kuzakomeza kubigisha mucishije muri ubu buryo. Hanyuma mwavuga kuri ibi ngibi, hanyuma tukaza kwakira n'ikindi cyiciro cy'abantu.
Okay, murakoze kandi barakoze abantu bahamagaye baduhaye ibitekerezo byiza bitugaragariza ko mu by'ukuri ubutumwa dutanga babwumva barabwumva. Hanyuma wenda ikindi kintu binanyeretse nuko icyo kibazo kirahari, nubwo turimo tuvuga ngo mu nkamba, ariko abantu urumva ko babivuga ko muri rusange ari ikintu gishoboka, ntago bigombera ahantu runaka hamwe. Ari nabyo byiza yuko iradio ntago irobanura ngo iraza kuvugira muri aka gace honyine n'ubutumwa bariho busigara, kandi baduhaye n'ibitekerezo byiza bigaragaza koko mu by'ukuri ko bino bikorwa bidakwiye, cyane cyane tumaze kwakira abagabo kugera ubu nibo bonyine tumaze kwakira. Ariko tugaruze kuri cyo kucyo warumbajije kubijyanye n'abana, nibyo koko ntabwo ari byiza ko abana bava ku nshingano zabo zo kubaha no kumvira ababyeyi, birakwiye. Iyo bitagenze uko nguko barayoba, rimwe na rimwe bakashobora kuba bakwisanga mu bibazo byinshi bitandukanye birimo n'uko guhohoterwa kushingiye ku gitsina cyangwa se kufite aho guhuriye n'ishimisha mibiri. Ariko ku rundi ruhande, nk'uko mwumviza nanone muri uyu mukino, umwana ahubwo niwe wangaga, umwana ntabwo yabishakaga ibyo bendaga kumukoresha, ariko umubyeyi akaba ari gukora iki, akaba ari gushyiramo ingufu kuko wenda ashobora kubibonamo, bashobora kugira icyo babibonamo mu buryo ubu cyangwa buriya. Ibyo rero biduha uburyo twabirebera mu buryo bubiri. Icya mbere, ubusanzwe nta mubyeyi wakwifuje ko umwana we ahohoterwa mu buryo ubwo aribwo bwose. Ibyo rero bigaruka kuri hahandi twisanze ko yavugaga ati ubundi ubwo ni wanga uzadutunga. Aha niho cya kintu kigarukamo cyo kuvuga ngo dufite ibyo dukeneye nk'umuryango. Ubwo rero ubu buzima buteye gutya dushobora gukora ibyo aribyo byose. Ariko hano bigaruka cyane cyane ku muyo kuri abo bayobozi cyangwa se abo bantu bafite imbaraga. Ntabwo byemewe habe namba. Ni ibintu rwose bihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Ko umuntu yitwaza ubufasha yakabaye aha abantu kugira ngo abugiremo indonke zifite aho zihuriye na nishimisha mubiri cyangwa se n'ubundi buryo bwa rwo bwose, haba no kubibonamo amafaranga no niyo byaba ari iyindi nyungu iyo ari yo yose. Ari niyo mpamvu tushishikariza cyane cyangwa se tugira ngo tumenyeshe n'abagenerwa bikorwa b'ubufasha bugiye butandukanye cyangwa se serivisi zigiye zitandukanye. Umuntu kugwa serivisi rwose ni biba bizwi uko bigenda. Iyo wari serivisi ugenewe ntabwo ugomba kujya kuzigura, kandi nanone ibindi bifite aho bihuriye n'ishimisha mubiri. Ariko hari n'ikindi kintu hano nakongeraho, ntabwo ari uko abagenewe serivisi gusa, ari uko baba bagiye muri uwo mubano n'abariya bazibaha, kuko ashobora kuwujyamo we yumva nabukunze, ariko mu by'ukuri atazi neza ikimukurura. Ikimukurura ari ukubera kuriya muntu afite ibintu runaka, ibyo ashobora kuba yamuha kubera ziriya serivisi. Ari nayo mpamvu dushishikariza cyane cyane abatanga izo serivisi kwirinda aho bahurira n'abo baha serivisi, mu kugira ngo bagire umubano wihariye ushobora kuvamo yuko rimwe na rimwe bakora ibyo babujijwe kubijyanye no kuba twakomeza byaba ari byiza cyane rwose mu byukuri ni nayo mpamvu turi aha ngaha kugira ngo twumve ubutumwa bw'abantu ese bakiriye bateye ubutumwa dutanga twasanga koko hari ikibazo kibwaje bureba gihari bunakemura tukaba twareba uburyo bwanakomeza guko ndumva ari bwo buryo bwiza bwo kubaka umuryango murakoze
murakoze cyane sinzi na Vincent niba nawe hari icyo yakongeraho
nibyo koko ngenda ashaka kuvuga wenda kubijyanye n'ubukangurambaga burya kwigisha no guhozaho kandi no munsi hari uba yashobora gusobanukirwa n'icyo kibazo cyo kuba bangamiwe n'iryo hotera rishingiye kwishimisha mubiri ariko ejo harundi uzabataza ibyari byo iyo mpamvu ari ngombwa ubukangurambaga bugomba guhoraho kandi hagakoreshwa uburyo butandukanye ariko uburyo bw'ikinamico kuko bwagaragaye ko ari uburyo abantu bakurikira cyane bagakuramo inyigisho icyo nashaka kongeraho
hanyuma hari ibitekerezo byatanzwe kuri Facebook abantu benshi ndabona banditse ibitekerezo bigiye bitandukanye yuba mwitanda cyayisenga Jean Damascene yari kabarore ati gusa ihohoterwa ryo mu muryango ni rya burangwa kenshi bitewe no kutumvikana ku mitungo n'ibindi dufata ngo bifatanye ku no ku mutungo ni nacyo ngira ngo nashaka ko Elia na akomozaho kubijyanye no kutumvikana mu muryango bizana gute ihohoterwa kuko bakomeje kubisubiramo cyane ubwumvikane hagati y'imiryango ese umuryango urimo amakimbirane ushobora gutuma habaho ihohoterwa
cyane rwose ubundi mu muryango tuzi ko umuryango nyawo ukwiye urangwa n'urukundo sibyo ra
yego
iyo rero hajemo amakimbirane icyo yabashingiye icyo ari cyo cyose yaba ari umubano usanzwe ariko none iyo bigeze no ku mutungo ho murabizi ko biba bijya ku rundi rwego tujya twumva abantu bamwe umuntu yisha umugore undi yisha umugabo we kubera ko bafa wenda dufata urugero umutungo ariko noneho iyo hari nyine ubwumvikane buke bya bikorwa umuntu akorera undi atabishaka kandi atabyemeye bishobora kumugiraho ingaruka murumva ko biba biri hafi aho ngaho cyane
yego
bikaba rero byakurura ihohoterwa cyane cyane rigenda rishingiye ku gitsina nk'iryo ngiryo rishingiye ku gitsina hano twabireba mu buryo bwa bwo kudahana uburenganzira busesuye kuri wa mutungo mufite cyangwa se n'uburenganzira busesuye mu mibanire myiza muri uwo muryango nyine murimo
yego hari ubutumwa rero bugiye butandukanye uyu bamwita Jet Emmanuel iti nyagasani Yezu bane ngo abane namwe nk'ibisanzwe ni bamukunze hanje Jet ari karamagika gati ngo nukuri ngo nge ndabona ihohoterwa ngo ritaza cika burundu ngo bitewe nuko ngo nk'abakarirwanije ngo nibo barikora nkaho sanga ngo umurezi ngo ashobora gusambanya umwana w'umunyeshuri yigisha ngo kikabisa ngo dutangire amakuru ku gihe hanyuma bamwita Ndayisaba Jeanne Pati yungu arimo aratwumvira ruri gakenye ati ihohoterwa riterwa n'amakimbirane ashingiye ku mitungo ubukene ndetse n'uburiganya hanyuma dusaba Imana Jean Paul w'Irwimbogo ni muri Gatsibo ati ndabumvira Gatsibo Rwimbogo ni ukuri turi kumwe iyo umuntu wahohotewe n'umuryango mu muryango ngo turamwegera tukamuvanamo amakuru ubundi uwo muryango ugahanwa ngo kuko baba bamubuza uburenganzira bwe kuko nawe aba yashotswe ngira ngo barimo uyu ngwe yaradusangije uburyo bakemura ibibazo by'amakimbirane aho ngaho mu miryango bamwita Sunday Witness ati mwiriwe neza Rikarama Ndego ati ndabona ihohoterwa rikorerwa mu miryango ritazarangira ngo kuko usanga umuntu w'ubuyobozi w'umuyobozi ngo akoresha umwana w'umukobwa wakamusambanya ngo igihe nk'abaturage babimenye babibwira abayobozi ngo nabo ngo ntibabafashe gukemura icyo kibazo ngira ngo sinzi niba aho ibibazo bijya byirengagizwa ubutumwa bwo ni bwinshi katwakira abantu bo kuri telefone wenda alo uyu aragiye ariko mushobora guduhamagara kuri 0786632589 alo
alo
yego
uri kimana gitoyi
yego gabanya inyakira amajwi yawe Yego, urakoze kugabanya ngaho tubwire ibyo turimo insanganyamatsiko turimo tuganiraho wowe urayumva ute ibijyanye n'ihohoterwa rigamije ishimisha mu bibiri mwe muryumva mute ese rirahari ese ryacika rite burundu
unaryumva inyo n'icero uburyo ishimisha mu bibiri ryacika ni uko umuntu uwo bikoze yajya afatwa yamara kumenyekana bakamushyikiriza ubuyobozi uko byarushaho nawe wundi wabishaka kuri we yabikora yagira ubwoba bakavuga undi mwafashe n'ubundi ibyo yamukoreye yuko nawe yamukorera ubwo rero abantu nk'abangabo bakwiye kwisubiraho nanjye nyikuyemo nanjye ushobora kuntorokaho
yego
ntabwo ari umugabo w'ingenyine cyangwa n'undi niyo kubishyize undi kandi nanjye nabikora ntabwo bigombera ngo ibara ngo ni uyu ubundi gitsina gabo cyose niyo musore asigaye icyo kintu cyose ushobora kugikora bahohotera umwangavu n'ubundi
urakoze cyane
sawa
aratubwira ko buri muntu wese ashobora ko umuntu yatarafatwa buryo bubona ari umuntu usanzwe atanahohotera ariko iyo icyaha cyamugaragaye usanga byahindutse ibindi n'uwo wakekaga nk'inyangamugayo byanze alo
alo
yego
nyaberanye savere mu karere ka gatsibo mu murenge wa Nyagihanga ariko mbonye ikibazo cy'uwo mugore arahohotera umwana rwose ahubwo uwo mugore ashobora kuba asanganye n'uwo mugabo ariko buriya ku buyobozi uwo akwiye gufungwa
wowe nko muri rusange wumva ihohoterwa cyane cyane rishingiye kwishimisha mubiri riterwa n'iki
riterwa n'irari ry'umukobwa cyangwa ry'umuhungu ariko rebye ni abahungu cyane abagabo bakunze kubikora bagombye gukunga gufatwa imyanzuro
murakoze cyane ngira ngo n'igihe kirimo kiragenda ariko twakire umwe alo
alo
yego turakumva muraho neza
murakomeye cyane
turakomeye
mbwirize nawe bakumirwa
barakumva
ngewe ikintu mbona
tubwire amazina yawe n'aho uherereye
nitwa mama Delphine
mama Delphine
zimbugera muri Kanisha nkimara kumva iyo nkinamico uwo mwana nahise mwemera cyane nasanze ari umwana ufite ubwenge kurusha nyina wamubyaye uti kubera iki ntabwo nzi neza ko umuntu ashobora kugusukisha ibyo kurya kugera mu rwego rwo gutanga umwana ubyaye numvise bintera ubwoba cyane ariko uwo mwana ndamushima nanone kandi dukomotse dukome n'indasire nubwo uwo mugabo nyina amwohereza uwo mwana nyina amwohereza ko uwo mugabo ariko ngo ibyo biramusobanuye ntabwo nakunda umugabo ngo tujyanane na w'umwana kuko mbonanye nawe mwana ari we ufitemo uruhare cyane kurenza uko uwo mugabo yabigiramo uruhare numva rero rwose bibaye ngombwa kugira ngo ibyo bintu bicike nuko babakunda bombi umwana agasigara aho ngaho rwose akarya ibyo abonye ariko nyina atavugurishije muri ubwo buryo bumeze gutyo murakoze cyane
murakoze cyane ati umwana arusha ubwenge umubyeyi ngira ngo ni ibitekerezo baduhaye nagira ngo rero tunagenda tusatira umusozo w'ikiganiro cyacu mukomeze kuri ibi bitekerezo bitanzwe hanyuma mugire nanone n'izindi nama mutanga ku badukurikiye cyane cyane ku bijyanye n'insanganyamatsiko turimo tuganira ariko icyo abantu bakomojeho cyane kiraganisha ku bijyanye n'uko ibi byaha bishobora gukorwa bigahishwa bigahagama hagati yo mu miryango ntibimenyekane amakuru ntazamuke kugira ngo ajye mu nzego zifata ibyemezo kuri Facebook kugira ngo twabyumvishe hanyuma kandi na mama Delphine nawe aravuze ati bakwiye kuba bafunga umubyeyi n'uriya mugabo wa boherezaga umwana ngo hanyuma umwana ngo agasigaraho ngaho yishakirisha ubundi buryo aba ngira ngo baraganisha ku bijyanye no kugira ibintu bifatika bikorerwa abantu bashuka abandi cyangwa se bagaragaza ko bashaka kubakoreraho ishimisha mubiri nagira ngo mubikomozeho hanyuma munatanga n'izindi nama zitandukanye ariko tugana ku musozo murakoze cyane
okay murakoze ubutumwa jyewe cyane cyane mpereye ku by'uyu mubyeyi amaze kuvuga nuko n'abantu ubwabo bakwiye kuba gushishoza bakareba ibikorwa barimo gushorwamo haba ababyeyi cyangwa se ari n'abandi bantu bo mu muryango cyangwa se n'abandi bose bashobora kubajyana kubakorera ihohoterwa ndetse n'ibijyanye n'ishimisha mubiri ariko nanone ku rundi ruhande tukareba ku bijyanye n'umuryango muri rusange ari n'aba babyeyi barimo mu by'ukuri iyo ugiye kureba ku bintu biri bubone ku munsi cyangwa ejo bishobora kwica ubuzima bwabo cyangwa se bw'umwana mu myaka iri imbere y'ubuzima bwose biba ari ikibazo gikomeye ni ukugerageza kubyitondera ndetse tukanabirwanya si ukubyihorera gusa kuko uyu munsi y'ikibazo kitari cyakugeraho kiri ku bandi akenshi dukunze kubona yuko ntacyo bitwaye ariko iyo kikugezeho noneho niho ubona ko mu by'ukuri hari icyo wagombaga gukora abandi navuga ni cyane cyane aba batanga za serivisi niba umuntu ari mu mwanya runaka cyangwa hari akazi runaka akora aba agahemberwa uko byagenda kose ntabwo ari byiza kugira ngo abe yagakoresha kugira ngo agire izindi nyungu akabonamo cyane cyane noneho zigamije gukora ibikorwa bijyanye no gushimisha umubiri kugira ngo ukunde ukoreshe za utange za serivisi wahaga abantu ariko nanone kuri uyu mwana twumvaga byo noneho kirazira kugira imibonano mpuzabitsina umuntu tutiriwe tujya muri iyi setting y'inkambi nta muntu wemerewe gukora imibonano mpuzabitsina n'umwana muto umwana muto hano turavuga umuntu uri munsi y'imyaka 18 ibyo kuba yemeye cyangwa umuryango we wemeye ntibibaho ntabwo we ajya agira amahitamo ntabwo ajya agira uburyo bwo kwemera ikaba rero ari ikibazo gikomeye cyane kuko muri iyi minsi tumaze igihe twumva ibintu bijyanye n'abana baterwa inda bakiri batoya tukabyumva na hariya na hariya ni ikibazo gikomeye none iyo rero bigeze sorry iyo bigeze cyane cyane kuri ba bandi noneho bagakwiye kumurengera cyangwa kumufasha biba ari ishyano mu by'ukuri ndumva jye ari ubwo butumwa natanga ubwo ibindi wenda twazakomeza
okay murakoze cyane hanyuma Gakwaya Vincent nawe ngira ngo yabivuzeho ku bijyanye n'uko ubutumwa buzakomeza se namwe ku ruhande rw'urunana muracyakora mu nganzo ngo mugaragaze ibi bibazo muri ubu buryo bw'udukino dutandukanye hanyuma birusheho kubona umurongo muracyafite iyo nganzo muracyafite iyo creativity yo kugira ngo utu dukino dukomeze kuza tugaragaza ibibazo nanone dufite muri societe cyane cyane bishingiye ku ihohoterwa
nibyo murakoze ntabwo inganzo y'urunana izashira kuko igihe cyose tuzabona ko hakiriho ibyo kwigisha hakiriho ibyo tukangurira abantu guhindura imyifatire imyumvire n'ubundi inganzo izahoraho twiteguye gukomeza gufatanya n'abafatanyabikorwa bacu dukomeze tubahe ubwo butumwa kandi nabo nkabasaba ko nyine igihe bumvise ubu butumwa babushyire mu bikorwa nibarangiza babusangize n'abandi nabo babafashe guhinduka bafashe kugira ubwo bumenyi bushya hanyuma n'ubwo buryo buzadufasha kugira ngo noneho ya sosiyete yacu ihinduke.
Yes. Murakoze cyane. Hanyuma abunane Jean Emmanuel wanyuze cyane muri Facebook nabona gusa nkaho uri bizu soma. Sinzi niba wabonye wenda hari utuntu twingenzi tutasoze ikiganiro utavuzeho twaguha umwanya ukatuvugaho hanyuma tukagana ku musozi.
Ni kamwe nagarukaho. Hari ambasaderi wanyu witwa Mbonigaba Jean Bosco. Bya byose muramuzi ubwo ari ambasaderi wa radio. Hari ubutumwa yatanze. Yavuze ngo mwiriwe ndi hano Ndego Karama. Ngo hano muri Ndego Centre ntari hari pepo yavuga ko muri iyo centre nta hotel ari hari. Ngo ariko nge mbona iyo hotel ryo mu miryango ryacika ari uko dutangiye amakuru ku gihe. Kuko nge mbona biterwa n'ubujiji bwacu. Kuko kenshi na kenshi ubundi hoterwa kenshi riterwa n'ubujiji bukiturimo. Kuko nk'iyo duhotewe ntitumenya ko hari itegeko ryaturengera. Ahubwo kugira ngo tube twamenya ko natwe nk'abanyarwanda twagakwiye kurenganurwa kandi ndetse buriya dutangiye amakuru ku gihe nge mbona ihohoterwa ryacika. Murakoze. Ni ukuvuga ngo impamvu mpisemo ubu ngubu muri bwinshi bwatanzwe kuko abantu barenga 90 bagize icyo bavuga hano ni iki kintu cyo gutangira amakuru ku gihe. Ni ukuvuga ngo avuze ibintu bibiri, gutangira amakuru ku gihe n'ubujiji, niyo magambo y'ingenzi ajya nakuyemo. Ni ukuvuga ngo iyo ubutumwa bwatanzwe gutya amakuru noneho wayabonye. Hari ibyo ugomba kwirinda, hari ibimenyetso bigaragaza ko ihohotera rishobora gukorwa cyangwa se rigiye gukorwa, ukaba wabyirinda. Noneho niba wabimenye ufite uburyo bwo kubyirinda cyangwa se n'ubundi buryo ukaba watangira amakuru ku gihe kugira ngo naryahohoterwa ribe ryakumirwa. Nkuriya mwana uko yabyitwayemo umvishe ko byamufashije. Ariko iyo ari uwundi uri mu bujiji cyane yari gushiduka uriya mugabo yamukoreye wishimisha umubiri we agamije. Mu by'ukuri rero ikintu abantu bakwiye gusigarana no gutangira amakuru ku gihe kandi no kwirinda gusambanya abana bato. Ntabwo umwana yumvikana eri amaze kubivuga. Umwana umuntu uri munsi y'imyaka 18 ntabwo yemera ko mukorana imibonano mpuzabitsina. Ntabwo ibyo wabivuga kubera ko nta bushobozi afite bwo kwifatira icyemezo mu mategeko. Niyo mpamvu rero ibingibi abantu bakwiye kubyitaho cyane. Nicyo ngiye nashaka kugaruka.
Okay. Munakoze cyane kandi mbonereho n'umwanya guhita mbashimira kandi nshimire n'abakunzi bacu baduteze amatwi. Sinzi niba iri twagana ku musozo cyangwa hari ikindi yongeraho. Ndakeka.
Murakoze cyane. Ndumva ibyinshi nabivuze.
Okay.
Nabashimira n'abadukurikiye n'abaduhaye ibitekerezo.
Okay. Murakoze cyane rero kanshimire cyane abagize uruhare mwese muri iki kiganiro, abakoresheje telefone bakaduhamagara, abadukurikiye ntibanagira icyo bavuga ariko ubutumwa bakabwumva, hari n'abatwandikiye ndetse no kuri Facebook. Ibitekerezo byanyu biba bidasaza hano, waza mu nyuma y'umwaka urabisoma. Nyeka ko babafatanyabikorwa babitwara bakaza kubikoreraho ubushakashatsi bakareba uburyo babasubiza. Kanshimire cyane rero Kabarisa Eli, n'umukozi wo muri YWCA, n'umuryango ugamije guteza imbere abagore n'uburenganzira bwabo. Urumva ko harimo byinshi kubarinda ihohoterwa n'ibindi byinshi. Tugushimire cyane.
Murakoze cyane.
Dushimire cyane kandi Gakwaya Vincent, ni umukozi w'Urunana Development Communication, akaba ari n'umwanditsi. Tugushimire cyane Vincent.
Murakoze cyane.
Dushimire cyane kandi nabunane Jean Emmanuel, akaba nawe ari umwe mu mukozi uhuza ibikorwa bya YWCA ndetse n'Urunana. Tugushimire cyane bunane.
Murakoze cyane.
Reka tubifurize rero no kugira urugendo rwiza. Murakoze cyane ku kiganiro cy'uyu munsi. Okay, nkayo nguko rero gahunda za Radio Nyagatare zo zirakomeje. Kanizere ko mukomeza kuzikurikira muri benshi cyane. Nge nitwa Kamari Jean Damascene, reka tubonane mu zindi gahunda zikurikira.